Empaka z'emipiira gy'amagombolola mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Essingo zifundikiddwa mu kye batuumye mu kwenda kaapu era ng'eggombolola ya Ssaabagabo Ssekanyonyi yetuuse n'eggombolola ya Mumyuka Busimbi mu mupiira ogw'ebigere. Guno guyindidde ku kisaawe eky'Essingo Ssaza Stadium mu kibuga Mityana. Era omupiira guno gwetabiddwako Minisita w'ebyemizannyo n'okutumbula ebitone mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo, saako omwami wa Ssaabasajja Kabaka alamula essaza Ssingo Oweekitiibwa Kagimu Deewo n'abamyuka be n'abamu ku bannassingo abanyumirwa emipiira gy'amagombolola. Mupiira guno gugenza okugwa nga ttiimu y'eggombolola ya Ssaabagabo Ssekanyonyi ewangudde ttiimu y'eggombolola ya Mumyuka Busimbi goolo emu ku bwereere. Era bw'etyo eggombolola eno eya Ssaabagabo Ssekanyonyi n'esitukira mu kikopo ne Sseddume Wente. Ate yo ttiimu y'eggombolola ya Mumyuka Busimbi ekutte kyakubiri n'ebuukawo n'ebbaasa ebaddemu emitwalo gy'ensimbi za Uganda 50. Mu mpaka z'okubaka ttiimu y'eggombolola ya Ssaabagabo Ssekanyonyi ewangudde eggombolola ya Musaale Bulera, ng'era omupiira guno nagwo guyindidde ku kisaawe kye kimu kya Ssingo Ssaza Stadium. Minisita Robert Sserwanga wano w'asinzidde n'akwasa eggombolola ya Ssaabagabo Ssekanyonyi ekikopo era n'ajyozayoza olw'okuwangula ekikopo kino mu bawala wamu ne mu balenzi. Agambye nti emipiira gino gikulembeddemu amazaalibwa g'Omutanda n'asaba abantu okufuba okujjunjula emisinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'amazaalibwa basobole okubaako ettoffaali lye bateeka mu by'obulamu.
Tulabye eggombolola zino nga zisamba zisambidde ekiboga ne basambira emyanzi ate ne basambira na wano, ky'ova olaba nti tufunye abawanguzi mu mweso, nitufuna abawanguzi mu kubaka, ate tufuna abawanguzi mu mupiira. Omwaka guno eggombolola Ssekanyonyi eridde empanga esobodde okuwangula mu bawala ate ne mu balenzi. Njala okubayozaayoza ennyo olwa emizannyo gino nga bagisobodde okubeera. Kati nno Obuganda bwonna tutunula ku mazaalibwa ga Kabaka agenda kuza omwezi 12. Obwanga yetutunuza tujje tuduke emisinde gya Kabaka ennaku z'omwezi 12. Ate temwerabira mutenda gw'eggombolola abavubuka bajja kujja okuleeta amakula ennaku z'omwezi 10. N'olwekyo enteekateeka zigende mu maaso.
Ate ye omwami wa Ssaabasajja Kabaka alamula essaza Ssingo Oweekitiibwa Kagimu Deewo agambye nti emipiira gino gitambudde bulungi n'ekigendererwa eky'okutumbula ebitone. N'agamba nti balina essuubi nti abazannyi abamu bajja kuyingira butereevu mu ttiimu y'essaza Ssingo.
Enkuba etonya, tubakubiriza buli muntu fuba okulaba nga ekibanja ky'olina kiriko emmwanyi n'emmere endala yonna gy'olina, naye buli olaba nga waliwo ekitundu ky'osobola okusimbamu emmwanyi, kisimbemu emmwanyi osobole okulaba nti ofuna ssente maaso awo ate osobolwa nabona okugula ebintu ebirungi ebisobola okukuyimirizaawo. Kiba kirungi nnyo buli lw'obeera n'emmere tojula mu makaago, ate n'abaana bakula bulungi nga balya bulungi emmere. N'olwekyo mbakubiriza buli muntu lima emmere esobole okumala amakaago ate n'okutundako kisobole okuyambako nti bw'oba oyina emmere ng'ate oyina n'emmwanyi, ebintu ebikutambuza bulungi emmere weeri ate ne ssente ofuna.